kwabantu kula indangane ipebo shwa ngokufakwa bantu ishongo bakulelizwe kugcwele izintandane ishongo bakulelizwe kugcwele abafelokazi bano yokundla ubano yokundla le ntandane ngake ezweni.
Thank you.